NinjaPhoenix.com.
Yo,
Bobby Lamb,
Mr. Blue.
Ooh, Navio. Let's go. Ho.
EA.
Wananita mwenye kiti vile ananika ha. Hanani fiti vile ananiva. Mutoto waku fiti ndani ya fancy car.
Been in the zone, her vision is gone. While she singing my song, queen in the street, I'm the king in my home. So don't leave her alone. You independent, you know that I'm winning. It's good that I'm grown. Skeletons in the closet, so you know that she's willing her bone. Whoa, chick said I was sexy when I had no dough. It's easy to stay in shape when you broke dough. Don't start affecting my mojo. Mother, bunny, money, Mike, catch a nigga playing polo. Girl, you can see that we rolling. Even the press can't control it. Run with me, baby, we loaded. I came on the scene and exploded. Gotta be mine, so don't blow it. We a good couple, you know it. Chica, Cote, Naco, Taka, Muchocho, while I sit choking.
Jasha kumbata huyu mtoto. Swezi kusahau mipasho. Daraune changa moto. Toto alipata mtoto. Sagoto nimemkubali. Hasira zote na joto nimestupa kwenye mali. Anakula na chotaka. Menificha kwenye chaka. Menifatka marufu kwenye box na taka taka. Na mpenda maradufu. Na umarufu hauna shaka. Kwake naitwa bwege. Bwege hala umapenzi. Chekini livo lege, nimezama kwa mapenzi. Bada kondoka mama ye kwangu ndo kama mezi. Nilea na mpenda so sifa za kwenye tenzi. Simu wachi, haniachi, siku zote, tuko wote. Niwe wapi kwenye party, pia tunye wote. Wende wapi mpenzi wa dhati, jo, twende wote. Nairobi, Bujumbura, Dodoma, na Arusha. Kote kila kona, tali gata, kujirusha.
Aye, aye, aye.
NinjaPhoenix.com.